emikolo gituuba kalakala ndya gikubye empeta nange liripazo ngenda kuba empeta it's expendable
yomukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta 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 omukuba empeta
mambe sanyuli omukyala okunyweza omukyala era emirembe gy'abakyala empeta bw'otagimusaweta
emikolo gitubye mpulira nakatuyo kannumbye zeno wange njagala tubegombye batulabe nga bwe twawombye ekitiibwa nfunye anti nkuze empeta nkubye tulidde emmere abaana abatuze bakuŋŋaanye tusanyuke busanyusi teri kiganye tugenda nakuzaala baana nakati tuli banna bansasaana kubye empeta nalina kulaganya na buli kyosaba nja kuleeta essanyu ly'omukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta 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 omukuba empeta
mambe essanyu ly'omukyala okunyweza omukyala era emirembe gy'abakyala empeta bw'otagimuwaweta abirawo omwagalwa w'abangi omulungi wange nva nnungi bwe nkulabako mpulira bulungi nina gy'oli amawulire amalungi ndimu nteekateeka za kwanjula ndimu nteekateeka za kugata ndimu nteekateeka za kwawula nkuteekeko akaweta nkugye mu nsega amannya nkuyita mangi nantebe tebalwa kukuntwalako kansala kankukuba empeta maama bulamu yadde kalakala ngyawakanamu
essanyu ly'omukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta 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 omukuba empeta
mambe essanyu ly'omukyala okunyweza omukyala era emirembe gy'abakyala empeta bw'otagimuwaweta.